Music is in my life. Hush Mary. Hashtag.
Summer breeze.
Friendly story. And a friendly story. Friendly story. Ori yotoroba. Kana toka ona. Tatu kaka ya tulike tu nime. Maria sombe muto pekewe. Ashina ya punyo wademi.
Step down. Step down.
Tatu kaka ya tulike tu nime. Maria sombe utapike we.
Step
down. Ashina ya kunyo wa demi.
Step down. Step down.
Rachi kati tetubikora. Tunyumye vya bakulu tetulia makura. Yes, samani zitu samubitana. Ama bala makule. Sweet is all me. But we have a tight friendship. So la uze have no limitation. So that is judge. Please don't judge. Kumengo meno siya abadofu. Demo certificate kwa galole musanyo. Adegwe ex tundita kupa mwole omite ni nakuta na kuta mwespansi na police.
Tatu kaka ya tulike tunyumi.
Step down. Maria sombe muto pekewe.
Step down.
Ashina ya kunyo wademi.
Step down. Step down.
Tatu kaka ya tulike tunyumi.
Step down.
Maria sombe muto pekewe.
Step down.
Ashina ya kunyo wademi.
Step down. Step down.
Onu highways e fearless e vitarabia tuta. So man they made us proud, like people are cannibal, I call him mad, I call him hashi. Now step down and you're munga munga. Okula to win a vita kuzimba. O hachi kuluma. To meneka. Kalabu kawalonde mkachi. I had the make hashi. So feel the vibe. Wanu love. Marry love. Samaburi sisikasu watondeka. They have syrup. Or your doroba. I wanna dance to maximum. Life is so short. Them enjoy. When I'm still alive.
Tatu kaka ya tulike tunyumi.
Step down. Maria sombe muto pekewe.
Step down.
Ashina ya kunyo wademi.
Step down. Step down.
Tatu kaka ya tulike tunyumi.
Step down.
Maria sombe muto pekewe.
Step down.
Ashina ya kunyo wademi.
Step down. Step down.
Na henga rachi tetubikola. Tunyumi ya wakulu tetulia makola. Jansi samani zitu samovitala. Voice melody tuchikuwa rimba monikidi. Ije totu bo watu kwe mwaka ndoli. Tapu jasa ini kuprema pi. That's your baby. That's your baby.